guava singa. Mana muale guava singa. Definitely guava singa. Mana muale guava singa. Baby guava singa. Mana muale guava singa. Ono mana mu Uganda. Ya singo kunyirira mu kavuyanda. Ono mana mu Uganda. Ya singo mukwano wano mu Uganda. Ochimanyo nyirira. Olinga gwana zureza. Ochimanyo nyirira. Olinga gwana zureza. Yegwa singa. Mana muwala yegwa singa. Baby yegwa singa. Mana muwala yegwa singa. Definitely yegwa singa. Mana muwala yegwa singa. Baby yegwa singa. Mana muwala yegwa singa. Atali na simairo. Obulungi bwali na natambuza ne mairo. Atali na simairo. Obulungi bwali na natambuza ne mairo. Nkwagala bino nze nkwagala biri. Bebe mokwano nze nkwagala biri. Bulungi bwali konya singira bali. Olinge munyenye kumwezi. Mukwano baby mukwano fe tugende. Ebira levi deko tubira be maso. Mukwano baby mukwano fe tugende. Ebira levi deko tubira be kera. Yegwa basinga. Mana muwala yegwa basinga. Baby yegwa basinga. Mana muwala yegwa basinga. Definitely yegwa basinga. Mana muwala yegwa basinga. Baby yegwa basinga. Mana muwala yegwa basinga. Baby manyoli mulunji. Olobulunjo singa kukubalunji. Onsanyu sabobo nyika masaji. Love you, njikuwa domo bunji. Yegwa basinga. Mana muwala yegwa basinga. Baby yegwa basinga. Mana muwala yegwa basinga. Definitely yegwa basinga. Mana muwala yegwa basinga. Baby yegwa basinga. Mana muwala yegwa basinga.